collectif de groupements et associations Noé Diokulé kadena nyasi Ibrahim Boubacar Keïta ka candidature ma 2018 konana ya ka lancement ke en fait Tombouctou sibir don wala ko ni Diokulé ni sigira Bamako mas kalo te men association ni groupement ke na sa ni bi saba de jera kan collectif sigi senta Youssouf Kassa ko collectif porte parole do amala no
aw ye jere Diokulé na wolo ko association ani groupement mama ko ko jabana kunti yibra bokra ke ta tablo kadi ani belajile ngwele ka belajile fragwanga anga ke anga no so kulu kule kono na ma ya belajile ko ko ibeka akaka anga fragwanga
nin demison jokulu no fragwanga lasman barula lantu moktu uya yira ko jamana kunti no Ibrahim Boubacar Keïta aya bar chama de boloda pola aya chama ke fara anga finituguye tuguye uka barato kase katanya Youssouf Kassako
ayi santi ba santi ba chama chama ayo dayle ala ka dan folo ala filintugu ulu la dunina shara ke sekere ngara len tara filintugu la dunin kama musala min beka ta ula o madugo mo sila ala filintugu betugo yam bela biya no betugo mina kunu bere gele nya be ala milo mbeka sa filintugu ka tabulu ka condition beka yele
no bore ya collective maw ya yira fana santi ba ude gora jamana yo chama na Youssouf Kassako
jamana kunti ki abela ni gele ya nga santi ba chama ndale ina ko kai po flana o baro damena kai ni sagula ke gudron dali damena ke kulukuru ni bumo ko ke gudron dali damena kayo po o baro betina bara 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 chaman 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 jona ko jiga damena anya siga de timre sanduru kasuru ina ko kaja ibe kai min damena ange sanduru reddi ama ake ulu dola se ake chaman go dola
demi ko ka baro ko fana a hakili bala Ibrahim Boubacar Keïta ye la iduta ka bara ba kenasla daire jenuma anye collectif ma uniga wala Youssouf Kassako porte parole du collectif
ministre bora ka kuma hala mame jabana kuti ka ulaidu la bara ba ka metla atokra minyi atete me babi ko ntoka e ministre ulaidu ta sani ni kalo salite o be boucler jabana kuti ki kuma ka mi ko adeke abetimo
Tombouctou association chama kumi kenaka uyu kan di collectif ma lancement ko ze atoye ka bureau regional sigi senka Ibrahim Boubacar Keïta ka seka manda kura soro ko de collectif la nini abdoulaye traore Tombouctou kalase VOA Afrique Bambarama.